Panona chongo.
Ask your beats.
Tere mundo. Beneba nyeke.
Ukazungu lusa musa nandi tekiti. Manse. Usokoneza manyama tawetu ya pirizi. Osa vichiti na mohiwe. Utinyamura maheri yoiwe. Pirizi nkana na tifundo iwe. Wawora mandijuri ya. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe iwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine. Aiwe. Walenga na blow asana le.
Yeah, so which one has it? Come inside it. Come inside it.
Good afternoon, bro.
Afternoon. Sit down.
I'm a man day. I'm a man day. Chika vina mbuyo inanganya mamande. 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 Aka vina pano pamate. Pamwe sadulia. Tumafuru na tichiringe weekendi. Nivereko mushe. Munga ni pamanteni. Ukati pesa zako. Zizasira batendi. Zizasira chirina. Big baka one step five nangana. Ulipati we mbusa. Julia oh Julia. Wana mande. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe iwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine.
Beneba nyeke. Banona chungo. Kulundolo la puka dena rekampi la pesa. Cause of your body ona bumba yenenezo mwesa. Ninkaba pasi chula pieza. Nanguchari la pwaku ila pasara litabesha. Kesi ifanika mudido kabesha. Tetifuae madamwa mboku lali la kachesha. Mwona feme tanzoke Julia pesha. Mahiro nde kusenda for shopping pa kesha. Julia aka umine wajira. She got me thinking why ni nara shingu kwa tira. Ngafunu ngala kukwene chisambira. She not so ready for kapochi papira. Ate bome musiti nje chipopinga. Group ya chevi bose manyasha pangika. Solo table of wile wayanzika. Chuli chuli chizafu tapa Afrika.
Ukazungulu samu sana nitekiti. Manse. Usokoneza manyama tawe Julia Pirizi. Osa vichiti na mohiwe. Utinyamura maheri yoiwe. Pirizi nkana na tifundo iwe. Wawora mandijuria. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe iwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine.
Nizakamba kwa. Niuze nizakamba kwa.
Sana ni tekiti, manse. Usokoneza manyama tawe Julia Pirizi. Osa vichiti na mohiwe. Utinyamura maheri yoiwe. Pirizi nkana na tifundo iwe. Wawora mande Julia. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe iwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine. Aiwe. Walenga na blow asana le. Aiwe. Nizakamba kwangi kunyumba ine.
Wow. why do you say?